Essuula ya 21. Omutima gwa Kabaka guli mu mukono gwa Mukama ng'emigga, agukyusa gy'ayagala yonna. Buli kkubo ery'omuntu ddungi mu maaso ge ye, naye Mukama y'apima emitima. Okukola eby'ensonga n'eby'omusango kukkirizibwa Mukama okusinga ssaddaaka. Amaaso ageegulumiza n'omutima ogw'amalala yetabaaza ey'ababi kwe kwonoona. Ebirowoozo eby'omunyiikivu bireeta bungi bwereere. Naye buli muntu ayanguyiriza ayanguya okwetaaga obwetaazi. Okufuna obugagga n'olulimi olulimba, mukka ogutwalibwa eruuyi n'eruuyi, ababunoonya banoonya okufa. Ekyejo eky'ababi kiribamalawo, kubanga bagaana okukola eby'ensonga. Ekkubo ly'oyo eyeebinisa omusango likyamakyama nnyo nnyini, naye omulongoofu omulimu gwe mulungi. Beeranga mu nnyumba waggulu awafunda, olemenga okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba engazi. Ememe y'omubi yeegomba obubi, munne taganja n'akamu mu maaso ge. Omunyomi bw'abonerezebwa, atalina magezi agafuna, era ow'amagezi bw'ayigirizibwa aweebwa okumanya. Omuntu omutuukirivu alowooza ennyumba ey'omubi, ababi bwe basuulibwa ne babula. Aziba amatu ge omwavu bw'akaaba, era naye alikaaba naye taliwulirwa. Ekirabo eky'omukyama kikkakkanya obusungu, n'ekitone eky'omukifuba kikkakkanya ekiruyi ekingi. Okukola ng'eby'ensonga ssanyu lya mutuukirivu, naye kuzikirira eri abakola ebitali bya butuukirivu. Omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kuŋŋaanira ery'abafu. Ayagala essanyu anaabanga mwavu, ayagala omwenge n'amafuta taabenga mugagga. Omubi aba kinunulo kya mutuukirivu, n'oyo asala enkwe adda mu kifo ky'abagolokofu. Beeranga mu nsi ey'eddungu, olemenga okubeera n'omukazi omuyombi anyiiganyiiga. Mu nnyumba ey'omutuukirivu mulimu obugagga obw'omuwendo omungi n'amafuta, naye omusirusiru abumira. Agoberera obutuukirivu n'okusaasira, alaba obulamu n'obutuukirivu n'ekitiibwa. Omuntu ow'amagezi alinnya mu kibuga eky'ab'amaanyi, n'akkakkanya amaanyi ag'obugumu bwakyo. Buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Omuntu ow'amalala yeegulumiza erinnya lye munyoomi, akolera emirimu mu ttitimbuli ery'amalala. Okwegomba kw'omugayaavu kumutta, kubanga emikono gye gigaana okukola emirimu. Wabaawo ayaayaana ennyo okuzibya obudde, naye omutuukirivu awa n'atamma. Ssaddaaka ey'ababi ya muzizo, bw'agireeta n'emmeeme embi tesinga nnyo kuba ya muzizo. Omujuli ow'obulimba anaabulanga, naye omuntu awulira anaayogeranga nga tewali amulimbulula. Omuntu omubi akakanyaza amaaso ge, naye omugolokofu aliraanya amakubo ge. Tewali magezi newaakubadde okutegeera, newaakubadde okuteesa ku Mukama. Embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo, naye okuwangula kuva eri Mukama.